Roma fasduol nayabol. Noi hala Ibrahima, kaka asngolmen, kadi Allah yerdimongam dalila kude makona. Tonon kam, o hebanno dalila maunitago Yesu Allah. Amma o hebai, fakat deftere wii.
Ibrahima nuddini Allah, Allah bo limani modum gongaku.
Kuwo wofu foti hebgo ngenaari mum, ndilimatake cha husam. Amma ha Allah dum lataki bananon. To goddo tuktaaki kuude mum amma nuddini Allah jabando mardo aibe nden kam Allah limanan mo nuddinki man gongaku yerdo tomo kanjum dawda bo wi'idum sa'i o wolwi hala seyo goddo mo Allah yerdi dum bila kuude o wi'i
heyo latani yimbe to Allah yafake hakke mabbe suddi bofi mabbe fu heyo latani goddo to jawmirawo limanay mo aibeji
Seyo majum latanto julno tobe tanna? A, ngo latanto ben julnatako bo. Mi arti mi wii. Ibrahima nuddini Allah, kanko bo lima ni modum gongaku. Ndeye dum lati, hidde ko o julnona, ko bao majum. Fakat sa iman osiwa julnago. Ibrahima hebi julnol bana lamba tabitinka yerduye Allah. Allah yerdimongam dalila nuddinki mako, diga osiwa julnago. Banani Ibrahima latori baba nuddinbe fu hebbe yerdue Allah ko be julnaaki bo fakat o baba julnotobe bo amma na julnibe fu lati be Ibrahima sei tokkibe nuddinki mako diga o julnaaki no Allah wi Ibrahima o marnan asngol mako dunyaru fu kongol man waranai Ibrahima ngam o dowtani tawreta amma ngam o hebi yerdue Allah be nuddinki to goddo hebi maral ngal be dowtanago tawreta Nen kam nuddinki nafata kongol Allah bo laatu to mere wala ko tawreta waddanta yimbe sei tikkere Allah tan ngam to umrore woda lutugo ndebo woda ngam majum Allah darni kongol mum do nuddinki ha dum laato dokkal mo ere mako kongol mako don tabitana asngol Ibrahima fu na marbe tawreta tan amma to kibe nuddinki Ibrahima bo Ibrahima laati baba meden en fu bana ko winda
Allah wiimo mi wadi ma baba ummatoje duude
Allah wiimo bo asngol ma duudan bana ko de asama Ibrahima nuddini Allah geedisino maybe umran do ko woda dum laato be tammunde o nuddiniri Allah sa'i dalila tammunde woda banani o latori baba ummatoje duude sa'i majum duubi Ibrahima dillani temerre o andi o wawata danyugo bikkoy debbo mako saratu bo naywi masin wawata redugo be non fu o sekay kongol Allah amma o teddini mo be nuddinki cembitki o nuddini Allah wodi bawde huugo ko wi'i fu ngam majum Allah limani mo dum gongaku yerdimo wolde de windama na ngam Ibrahima tan amma ngam meden bo to en nuddini Allah o limanan en dum gongaku Kanko ummitini jawmirawo men Yesu Almasihu diga mayde. Allah accimo o maya ngam dalila aibeji men. O ummitini mo bo ngam ha en keba yerduye mako.